kuleta kwenye hali kali ndo maana acha mtore nikupe nyama nikupe nyama na kuni umizaga wala mie sizimi wanipende nidekeze maji ndo maana chiti kidogo nikupe lana nikupe lana oh my oh na ukinikosa na feel shy
for you.
One number.